Karibu kwa mara nyingine kwenye Plug TV, your number one infotainment channel. Je, mwamkumbuka mwanamuziki Nadia Mukami? Yule mwanamuziki ambaye alikuwa anazunguka hapa Kenya, mara kesho yuko Dubai. Breakfast hapa Kenya, lunch yako kule USA. Guess what? Mwanamuziki huyu saa hii amekuwa msoto. Hana hela. Amekuwa tu mbwa koko kuzunguka huku na kule akitafuta pa kulala. Sasa tunaona kwamba mwanamuziki huyu pia marafiki wake wote washamtenga. Je, ni nini kilitendeka? Keti kitako usibanduke.
Nishakuwa na rafiki zamani, nikamwambia siri zangu za ndani akaziweka hadharani. Tena nikakuwa na rafiki wa kufa kuzikana, pale pesa zilipokuja naye akanikwepa. Nishachumia mpenzi wangu, niliponasa mimba akasema sio yangu. Leo mina cheka nao, mina kula nao, ila wananitendea. Mina jenga kwa, mina imba nao, ila wamenigeukia. Leo na cheka nao, mina kula nao, ila wananitendea. Mina jenga kwa, mina imba nao, ila wamenigeukia. Rombaya, ila tunaishi nao. Rombaya, hata wengine damu zetu we. Rombaya, ila tunaishi nao. Rombaya, hata wengine damu zetu we. Wameniwekea mitego nisisonge mbele, wanatamani vyangu viwe vyao, wananionea kere. Wamengoja nisote wacheke, nisote waseme. Wanangoja nishuke muziki waseme. Leo mina cheka nao, mina kula nao, ila wananitendea. Mina jenga kwa, mina imba nao, ila wamenigeukia. Leo na cheka nao, mina kula nao, ila wananitendea. Mina jenga kwa, mina imba nao, ila wamenigeukia. Rombaya, ila tunaishi nao. Rombaya, hata wengine damu zetu we. Rombaya, ila tunaishi nao we. Rombaya, hata wengine damu zetu we. Cheza kama umepata kazi we. Cheza wakuona umenunua gari. Cheza kama umepata kanyumba we. Cheza kama una pesa za kwako. Rombaya, ila tunaishi nao we. Rombaya, hata wengine damu zetu we. Rombaya, ila tunaishi nao we. Rombaya, hata wengine damu zetu we.